sanadkii 2018kii Mareykanka waxa uu siiyay fiisooyinka ama dalku galada aan ahayn kuwa qaxootiga in ka badan 9 milyan oo qof oo isugu jiray dad booqanaya Mareykanka dalxiisayaal arday iyo shaqaale ku meel gaar ah dadkaas oo ka kala yimid dunida oo dhan qiyaastii 200kiiba dadkaasi kamid ah ayaa iska joogay Mareykanka marka ay fiisiyaashu ka dhaceen oo aan dib uga bixin aqal cad ayaa amray xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay muddo 3 bilood gudahooda la yimaadaan qaabab lagu yareyn karo dadka fiisiyaasha ku yimaada Mareykanka ee iska jooga marka ay dhacaan fiisooyinkooda wadamada aysan yareyn dadkooda fiisiyaasha ku soo gala ee iska jooga marka ay ka dhacaan waxa afka qalaad lagu yiraahdo visa overstay ayaa mudan kara ciqaab ah in la adkeeyo fiisiyaasha la siinayo muwaadiniintooda shuruudaha iyo waqtiga lagu qaadanayana lagu adkeeyo hase yeeshee talaabadan ayaa loo arkaa mid lagu xoojinayo dadaalka madaxweyne Trump ee ku aadan dhimista muhaajiriinta sharci darrada ku soo gala Mareykanka ama ku jooga isagoo Trump arintan ka hadlayna waxa uu yiri
Congress must also act to fix however our horrible
Kongreesku waa in uu talaabo qaataa si wax uu uga qabto sharciyadeena foosha xun ee ku aadan dhinaca soo galootiga.
Weak, pathetic immigration laws.
Sida ku xusan qorshahan, wadamada qaarkood ayaa fiisiyaasha lagu adkeyn doonaa oo xitaa laga yaabaa in dadka lagu xiro lacaga meel laga dhigo oo dabaaji ah oo loo celinayo marka ay Mareykanka ka baxaan inta aanu fiisaha ka dhicin. Macluumaadka dowladda ayaa muujinaya in sanadihii dhowaa tirada dadka fiisiyaasha ka dhaceen inay ka badan yihiin tirada dadka xuduudda Mareykanka iyagoo soo galaya lagu qabtay tiradaas oo dadka sharci darrada ah ee ku nool Mareykanka ka dhigaysa qiyaastii 12 milyan oo qof laakiin qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha socdaalka ayaa su'aal gelinaya istaraatiijiyadda cusub ee maamulka Trump uu ku beegsanayo wadamada heerka dadkooda Mareykanka fiisaha ku soo gala ee iska jooga sida sharci darrada ah ay badan yihiin intii bartilmaameedku noqon lahaa wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa sidaas sameeya. Rick Su waa professor sharciga socdaalka ka dhiga jaamacadda Buffalo ee gobolka New York dalka Mareykanka.
Chad has a overstay rate or suspected overstay rate about 20%. But that only translates to about 140 people.
Dalka Chad ayaa heerka dadka fiisaha waqtigooda la dhaafay ee gaaraysa 200,000kiiba. Laakiin taas marka la fasiro waa 140 qof uun oo soo galay sanadkii 2017kii. halka ay jiraan wadamo sida Ingiriiska oo kale ah oo in ka badan 23,000 oo qof ay viisihii ay ku galeen uu ka dhacay isla sanadkaas. Inkastoo heerka Britain uu yahay mid hooseeya, haddana 23,000 waa tiro badan marka la barbar dhigo 140 qof.
Although the rate for the United Kingdom is very low, the number 23,000 is much more than 140.
Wadamada Djibouti, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia iyo Somalia ayaa kamid ah dalalka heerka fiisiyaasha lagu xadgudbo ay aadka u sarreeyaan. Laakiin ma cadda waxa ay ka qaban karaan wadamadu in dadkooda safraya ay ugu dhaadhiciyaan inay soo noqdaan. Maamulka Trump kama uusan jawaabin su'aal ay VOA-du ka weydiisay waxa talaabadan cusub keenay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha socdaalka ayaa qaba in siyaasadan ay si aan xaq ahayn u beegsanayso dalal Afrikaan ah isla markaana ay tahay in maxkamadaha lala tigsado. Sama Magona Sisay waxay ka tirsan tahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha Afrika oo fadhigeedu yahay magaalada New York.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourist business visas to people from African nations,
haddii dowladda Mareykanku ay go'aansatay inay xadeyso fiisooyinka ama dalku galada B1 iyo B2 ee dalxiiska iyo ganacsiga, gaar ahaan wadamada Afrika, waxaad markaasi ku doodi kartaa in cunsuriyadda ay arrintaasi ku jirto, oo aad dhihi kartaa sharcigani waa mid dad gaar ah. Beegsanaya oo xuquuq ku saleysan.
Change or this administrative change is arbitrary and actually based in discrimination.
Dadka ka faalooda arrimahan ayaa tilmaamaya inay jiri karto sabab kale oo ah in maamulka Trump ay u fududahay inuu beegsado wadamada Afrika ee aan awoodda badan lahayn intuu isku dayi lahaa wadan weyn sida Canada, Mexico iyo Ingiriiska oo kale oo waxyaabo badan Mareykanka ay kala dhexeeyaan. Canada, Mexico iyo UK ayaa ah wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa fiisiyaasha waqtiga dhammaysta ee aan laaban waxa kale oo soo raaca wadamada Brazil iyo Venezuela. Maamulka Trump ayaa ku doodaya inay mudnaan gaar siinayaan hirgelinta qorshahan sida ay yiraahdeen loo difaaco dadka Mareykanka ee cashuur bixiyaasha ah. Hore waxa uu madaxweyne Trump uu xayiraad dhinaca socdaalka ugu soo rogay wadamada Chad, Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen iyo Somalia. Xayiraadda oo markeedii hore uu ku soo rogay wadamo u badan muslimiin oo ilaa iyo 7 gaariyay ayaa waxaa dib u eegis uu ku sameeyay oo uu kaga saaray wadamada Chad, Iraq iyo Sudan.